Amai ndi abambo komanso anyamata andasungwana tikulandireni kuno ku Peak Events Garden. Dzina langa ndikondwa Chilwa, MC Chilwa. Mukaiona nthawi yanuyo ndi past 4, timene kuyamba half 1 kulekeza 5 o'clock, koma mukaona tikuona kuti anthu sanafike mpaka nthawi zino. Sindikudziwa kuti ndi chani, koma ife tufuna kuti tiyambe ifatili bwinobwino ngakhale Yesu mwini ali malo ano. Ndisanapange kena kalikonse ndamuona Lulu komanso Dremo, ndimafuna ndikupatseni mpata nthawi ino. Mutipatsa nyimbo yanu imodzi kena kundibwerenso kuti tipitilize program yathu. Amai ndi abambo Lulu komanso Dream.
Ayo yo yo. Ayo yo yo. Si fanta anthu wa mango joka samatsata fanta kukwati. Amatsata ule mwa muntu. Tonse feti takukula. Si keke anthu wa mango joka samatsata keke kukwati. Atabila kalibe la muntu. Moni kwa antu wa sisi.
Si fanta ah ah ah. Si keke si fanta ah ah ah. Ni kalibe
samatsatila fanta
ah ah.
Vala niye muta kuvala kubopa kaya kete lasti sofala zokulidwa kunja designer wa Malawi kuchepa poko poko sisi kafungo ngati tua lelo lidine nditikulanu makeup yingate msachote keke nditu makula fanta kutapa kutaya tuwali ndeli kupita amwali yantusa kubwela Sima fanta ukwati Olomoni ya masinta sintu Antu watatira ulemu Si wonse ya mafuno pempa Si fanta antu wa mango joka Sama tata fanta kukwati Ama tata ulemu wa mtu Tonse fetita kukula Si keke antu wa mango joka Sama tata keke kukwati Atatira kalibe la mtu Moni kwa antu wa sisi
Si fanta ah 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 Si keke eh 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 Si fanta ah 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 Mikaliwe eh eh eh
Sama tatila fanta
Si fanta ah 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 Si keke eh 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 Si fanta ah 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 Mikaliwe eh
Say it now Muta kukala kunja kubanga zaji kunja Kumosa zara mika nukati Kuzanga bwela iwe ndagwanu Anzaga wase saza onega Olo mudataka wa mpunga Ngari muli nchupu mutakala noka vaukwati Osama banga tamu ndanzanu Antu wapanga muzi Osama gonda mabota kumagonda guloza na zana Osama gonda guyamba na ea Osama sanka wacheza na ea Osama gonda mabota kumagonda guloza na zana Osama gonda guyamba na ea Osama sanga wacheza na Boni suti wa
Si fanta antu wa mango joka Sama tata fanta kukwati Ama tata ule mwa mtu Tonse fetita kukula Si keke antu wa mango joka Sama tata keke kukwati Atabila kalibe la mtu Moni kwa antu wa sisi
Si fanta ah ah
Tokoze kuti munali pamenepo kuyambira pachatambira mwambo wathu mukhoza kuona kumbuyoko mipando yangokhala anthu sanafike kufikira nthawi ino chifukwa cha nthawi pamene paso ndiye pamapeto pa programu yathu zikomo